Shanky Supplier dot com.
Unamsikiliza Zila on the beats.
Kwa sound. Push, push. Yeah, kwa sauti ya Pancho Kumi za maizamu. Za maizamu. Pancho Kumi za gazamu. Za gazamu. Yeah, kwa sauti ya Zila kipajimia. Zila kipaji wa spati. For everybody. I work, I work, I work, I work. Hey, no, my quality, I'm into a little to talk. Naka, mighty for Antiqua. Naka, mighty for Ada.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.